chibi temuli kalungi wadde nebikole bwabinyiza ewedde obaganda bange. Tunula nosoberwa ebiri mu nsi bikabya obubenje entalo kutingana bingi nnyo abantu bajeemu tebaagala kigambo kye kyensaba Mukama nono tutwale gy'oli eyo
tugenda bweri empya tugenda kumanya emirembe ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya tugenda bweri empya tugenda kumanya emirembe ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya.
Gala okuona tewesiba mwenembi tewedde mwesubi kitufu ekadie ebintu byetusimba tebikyadda ne mutaka eno yo yakulimirwa fetweyune eri empya
tugenda mweri empya tugenda kumanya emirembe ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya tugenda mweri empya tugenda kumanya emirembe ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya tugenda mweri empya tugenda kumanya emirembe ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya ebituluma tubisiibule twambazibwe ku by'omupya.